Saabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II akuutidde abavubuka okwegendereza emitimbagano n'ebyo ebiyisibwako. Okulungamya kuno kuli mu bubaka bwa Saabasajja Kabaka obwayidi obwasomeddwa Minisita avunaanyizibwa ku kukunga abantu amawulire era omwogezi w'Obwakabaka buno Oweekitiibwa Israeli Kaziwe Kitooke.
Abantu baffe bangi naddala bavubuka beeyunidde nnyo omukutu gw'empuliziganya ya TikTok. Tulowooza nti omukutu nga guno guyamba okutuusa amawulire eri abantu baffe, naye tusaba abavubuka baffe bagukozese nga bawa amawulire amatuufu n'okwogera ku bintu ebizimba eggwanga omuli okusomesa eddiini, ennima ey'omulembe, ebyensoma, obujjanjabi n'ebirala okusinga okwanika n'okuvuma abantu. Tubasaba okwongera okusabira Obwakabaka bwaffe n'obufuzi obulumirirwa omuntu wa bulijjo n'okumuyamba okukyusa embeera y'obwavu abasinga gye balimu n'okukuuma ebintu byabwe omuli ebibanja n'ettaka. Tubaagaliza okukuza Eid el-Fitr n'emirembe. Katonda abakuume. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka.